Habakuki 1 verse 1. Isiprofeti wasibonayo uHabakuki umprofeti. Verse 2. Ngiyakukuncenga kuze kube nini Jehova ungezwa. Ngikhala ngendluzula ungasindisi na. Verse 3. Ungibonisela ububi ungibhekise ukukhathazeka na. Ngokuba ukuchitheka nedluzula kuphambi kwami kukhona ukulwa. Ukuxabana kuyaqhamuka. Verse 4. Ngalokho umthetho uba buthakathaka nokwahlulela kuphumi kuze kube nini. Ngokuba umubi uhaqa olungileyo. Ngalokho kwahlulela kuphuma kuhlanakezelwe. Verse 5. Bonani phakathi kwabezizwe nibheke. Nimangale nokumangala. Ngokuba wenza isenzo ezinsukwini zenu eningayukholwa yiso lapho silandwa. Verse 6. Ngokuba bhekani ngiyavusa amakhaledi isizwe esibabayo nesiphulukundlelayo esidabula ebubanzini bomhlaba ukuyokudla izindawo zokuhlala ezingeyiso ezaso. Verse 7. Siyethusa siyesabeka kuphuma kuso kwahlulela kwaso nesithunzi saso. Verse 8. Amahashi aso anejubane kunezingwe, anonya kunezimpisi zakusihlwa. Abamahashi baso bayaqinisela, yebo bavela kude abamahashi baso, bandisa njengokhozi oluphuthuma ukudla. Verse 9. Zonke zifikela indluzula, ubuso baso bujonga phambili, zibutha abathunjwa njengesihlabathi. Verse 10. Yebo sibhinqa amakhosi nababusi balusulu kuso, sihleka zonke izinqaba, sinqwabela uthuli sizithathe. Verse 11. Bese sikhukhula njengomoya sidlule, sizitholele icala, sona esinamandla aso angunkulunkulu waso. Verse 12. Wena Jehova Nkulunkulu wami ongcwele, awungowasendulo na, asiyukufa. Jehova sinqumele ukwahlulelwa, wena dwala, usimisele ukujeziswa. Verse 13. Wena umehlo akho ahlamlukile ukuba ungaboni okubi, ungenakubheka ukuhlanekezela, ubhekelani abakhohlisayo, uthulelani lapho omubi egwinya olungileyo kunaye. Verse 14. Wenza abantu babe njengezinhlanzi zaselwandle, njengezilwanyana ezinwabuzelayo, ezingenambusi phezu kwazo na. Verse 15. Uyabakhipha bonke ngodobo, abadonse ngenethe, ababuthe ngenethi lakhe elihudulwayo, ngalokho uyathokoza, uyajabula. Verse 16. Ngalokho uyahlabela inetha lakhe, ashisele inetha lakhe elihudulwayo impepho, ngokuba isabelo sakhe siyanona ngakho kube mnandi ukudla kwakhe. Verse 17. Ngalokho uyakuthulula inetha lakhe abulale njalo izizwe ngokunganqamukiyo na. Habakuki 2 verse 1. Ngiyakuma endaweni yami yokulinda, ngigcule enqabeni, ngikhangele ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi, nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami. Verse 2. UJehova wangiphendula wathi, ulobe umbono, uqophe esibhebheni ukuba kufundwe kalula. Verse 3. Ngokuba umbono usongowesikhathi esimisiweyo, uphuthume kupheleni awuyukukukhohlisa, noma ulibala ulindele, ngokuba uyakufika nokufika awuyukwephuza. Verse 4. Bheka umphefumulo wakhe uziphamisile, awuqotho phakathi kwakhe, kepha olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Verse 5. Yebo iwayini liyakhohlisa, lingumuntu okhukhumeleyo ongayikuma, owandisa ukufisa kwakhe njengendawo yabafileyo, unjengokufa, akasuthi, uyazibuthela zonke izizwe, uzigoqela bonke abantu. Verse 6. Bona abayokuphakamisa isaga nomfanekiso wemfumbe ngaye bathi, wo kuyena owandisa ongesikho okwakhe koze kube nini na, nozisindisa ngesibambiso. Verse 7. Abayokuvuka ngokuzumayo, abakulumayo bavuke, abakuthuthumelisayo, ube impango yabo na.
Verse 8. Ngokuba wena uphangile izizwe eziningi, bonke abanye abantu bayakuphanga wena ngenxa yezingazi zabantu nendluzula enziwe ezweni nasemzini kubo bonke abakhe kuwo.
Verse 9. Wo kozuzela indlu yakhe inzuzo embi, ukuba abeke isidleke sakhe phezulu ukuyophula esandleni sobubi. Verse 10. Ucebele indlu yakho okubi ngokuchitha abantu abaningi, wona kuwo umphefumulo wakho. Verse 11. Ngoba amatshe akukhala esodongweni, nomshayo yakuwaphendula usemthini. Verse 12. Wo kowakha umuzi ngezingazi, aqinise idolobha ngobubi.
Verse 13. Bheka kuveli kuJehova sebawothi ukuthi abantu bakhandlekela umlilo, izizwe zizikhathaza ngokuyize na.
Verse 14. Ngoba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaJehova njengamanzi asibekele ulwandle. Verse 15. Wo komphuzisa umngane wakhe axube nokufutheka amdakise ukuze abuke ubunqunu bakhe. Verse 16. Uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo, uphuze nawe wambule ijwabu, indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe, kube ihlazo phezu kodumo lwakho.
Verse 17. Ngokuba indluzula yenziwe eLibanoni yakukusibekela, ukuchithwa kwezilwane kukwesabise ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni nasemzini kubo bonke abakhe kuwo.
Verse 18. Sisizani isithombe esibaziweyo, lokhu umbumbi waso esibaza, nesithombe esibujiweyo, nomfundisi wamanga, lokhu umbumbi waso ethemba kuso ukuze enze izithombe ezizimungulu na.
Verse 19. Wo koshoyo kumuthi ukuthi vuka nakulo itshe lisimungulu phaphama, lokhu kungafundisa na? Bheka, kunameko ngegolide langesiliva, kungekho neze umoya phakathi kwakho.
Verse 20. Kepha uJehova usethempelini lakhe ngcwele, thula phambi kwakhe mhlaba wonke. Habakuki 3:1. Umkhuleka Habakuki umprofeti ngeShigionothi. Verse 2. Jehova ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho, zivuselele phakathi kwale minyaka, wenze ukuba zaziwe kule minyaka, ukhumbule umusa nasolakeni. Verse 3. UNkulunkulu vela eThemani, ongcwele uphuma entabeni yaseParanu, sela, udumo lwakhe lusibekela amazulu, nomhlaba ugcwele indumiso yakhe. Verse 4. Kuqhamuka kubengezela kunjengokukhanya, imisebe ivela esandleni sakhe, efihla lapho amandla akhe. Verse 5. Ngaphambi kwakhe kuhamba isifo, amalanga abaphuma ezinyathelweni zakhe. Verse 6.
Uyema, uzamazamisa umhlaba, ubuka uthuthumelise izizwe, izintaba zaphakade ziyahlakazwa, namagquma amandulo akhothama izindlela zakhe zaphakade.
Verse 7. Ngibona amatenda sekushani ephansi kosizi, izilenge zezwe lakaMidiyani ziyathuthumela.
Verse 8. UJehova uyakuthukuthelela imfula na? Ulaka lakho luvuthela imfula nentukuthelo yakho ulwandle, lokhu ukhwele amahashi akho nezinqola zakho nokunqoba na? Verse 9. Umtsalo wakho uvele obala wambuliwe, usuthile ngemcibisholo yesambo sakho, sela, uqhakeza umhlaba ube imfula.
Verse 10. Izintaba ziyakubona zithuthumele, isikhukhula samanzi siyadlula, untwa lizakaliswa izwi lalo, luphakamise phezulu izandla zalo. Verse 11. Ilanga nenyanga kweme endaweni yakho, ngokukhanya kwemcibisholo yakho egijimayo, nangokubengezela kwemikhonto yakho ecwebezelayo. Verse 12. Udabula umhlaba ngokuthukuthela, ubhula izizwe ngolaka. Verse 13. Uphumela ukusindiswa kwabantu bakho, yebo ukusindiswa kogcotshiweyo wakho, uphohloza uphahla endlini yababi, wambule sisekelo kuze kube sentanyeni, sela. Verse 14. Ugwaza ikhanda lomuli wabo ngeyakho imcibisholo, lapho besonda njengesivunguvungu kungihlakaza, bejabula njengabaya kudla ompofu ngasese. Verse 15. Unyathela ulwandle ngamahashi akho, inqaba yamanzi amaningi. Verse 16. Ngiyezwa, kuyathuthumela okuphakathi kwami, izindebe zami ziyaqhaqhazela ngenhlokomo, ukubola kungena emathanjeni ami, ngithuthumela endaweni lapha ngimkhona, ngilindela usuku lokuhlupheka, ukuze kukhuphuke lokho kuyakucindezela abantu.
Verse 17. Noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho isithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni.
Verse 18. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu okusindiswa kwami. Verse 19. UJehova inkosi yami ungamandla ami, wenza izinyawo zami zibe njengezedluzelakazi, angenzi ukuba ngihambe ezindaweni zami eziphakemeyo. Kumholi wokuhlabelela ngogubhu.